got the money and the power. Oh yeah, one be my love repete. And you know I got the keys to the city. Oh yeah, sorry, why was job it? I got the money and the power. Oh yeah, one be my love repete. And you know I got the keys to the city. Oh yeah, sorry, why was job it? Jogede, sorry, why was job it? Lamba, lululundu, lamba. Yeah. Me, I know the chopper, Shana.
I'm the black bitchy bitch with the roof missing. If it don't make dollars, don't make sense.
All my bitches got real hair, chilling with the top down, screaming like, hey, yo. I'ma take her ass down. She bring her friend around, fuck them boot like, hey, yo. I'm a bougie ass nigga.
Push up, baby.
This my new shit. I'm the black bitchy bitch with the roof missing. If it don't make dollars, don't make sense. Z, wake up like I gotta get it. And I got an engine for a trunk space. I get money three ways, fucking bitches three ways. Seven different formats, plus she's no oblate. But I make that bitch walk with some cheesecake. Yeah, I'm the coldest nigga I see. Looking in the mirror like I wish I can be me. She too into me, I'm more into money. My hobbies are body, that pussy's my lobby. I'ma eat it. I don't lie, hold my dick to concede it. Told her she my wife for the weekend. But don't be acting like I need you, cause we poppin' like, hey, yeah.
All my bitches got real hair, chillin' with the top down, screamin' like, hey, yo. I'ma take her ass down, she bring her friend around, fuck them both like, hey, yo. I'm a Gucci ass nigga, let the goof at home.
We poppin' like, hey, yo. We poppin' like,
hey, yo.
I'm in a rose, you don't roll.
Yeah,
my chain shine.
Come wine till you broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back. If you broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back. Girl, you know you got the glue, know you got the glue, know you got the glue. Come broke off your back.
Hey girl, hey girl.
What this make you feel like though? What this make you feel like though? Why this make you feel like though? Girl,
bend over.
Come wine till you broke off your back,
broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back. If you broke off your back, broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back.
Girl, you know you got the glue, know you got the glue, know you got the glue.
Come broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back, girl. Who you are ramp with? On a game, anytime you're ready, girl. Love your name,
you use this bit like in a way, and I make you feel high like
on a plane.
You're not so the love teacher.
Stop misleading the people, them. Who don't see I teach you people, them? No good can reach the people, them. They see clear, I evil, them. Them I try kill the people, them. Before them build the people, them. Promise can't fulfill the people, them. They see clear, I evil, them.
So me tell them, they have no pay the love and I'm drawn up. The whole of them have to clown the corner. When I'm the candidate, the whole of them call it. I'm going to do the things I'm going to do.
Mary Jane, venye kina bom bom dani brain. Siwezi waka konda bila gang. Na tuki waka basi kene change. Jicho nyanya na bando twazifunga. C420 na deli zimerunda. Mindo pedi na uza hali runda. Zile konki mateke ni ya bunda.
Njonga njonga kona kona ntole. Apa chepe
ya ntona ntona ntone. Girl I swear this thing nice, nice. Girl you got me so high, high. Girl I swear this thing nice, nice.
Kushwa
baby. Girl, you got me so high, high. Girl, I swear the thing nice, nice. Girl, you got me so high, high. Girl, I swear the thing nice, nice.
Na mwendo na kazuli shepo sura. Ya upanga shingo, ukunyuma kasimura. Na mwendo malingo, na kazuli shepo sura. Ya upanga shingo, ukunyuma kasimura.
She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist.
Baby, go for me, I take a look, look. You don't tell when my eye be true, true. You stole my heart away like you're a crook, crook. I didn't follow you to see what you did, crook.
Baby, let me show you love better than you've ever seen before. Me, I don't go for short. Me, I don't go effort. My Rihanna, she didn't make me holla. She no get it wild. Baby, make we go see my mama.
Yeah. She got the fire waist, fire waist, fire waist.
Kama mzuke mekupanda kwanzia leo ni hinde daddy.
Daddy yo.
And when I hit that spot, baby call me honey. You hear me?
Asali nitajiririsha, utaipata kwa ndani. Vitendo nalipitisha, mambo yangu sifanyi gizani.
Saguni palama za chui chui, tabia za kifisi mistambui. Napendo kifunga kwa bui bui, yeah.
Baby go down low, go down low, go down low. My baby go down low, go down low, go down low. I make you dance, oh.
Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Go down.
I make you dance, oh.
Nisha nimeshika nisha one time. Na nisha pata picha. Vile ntashika nisha ardhi na mbingu katikati. Nijenge pulu ya mado. Baby girl utashawa na mado. Imagine shopping uende Bangkok. Nisha only nice. Baby go down low, go down low, go down low.
I've been up 4 days, having 3 rays. Let my bitches in twos, I'm the one man. Tryna jump in my lane, I'm in the air man. Make her fall in love, she gon' want the last name. I'm a giant to these niggas like San Fran. And it's D-slap nigga like a backhand. I know you wanna fuck a rapper, you a rap fan. How you just glowed up like Pac-Man? I get it, you got bands. Make your own money, make a nigga spend his whole advance. If I hit once, then I know I can hit it again. T-shirt and your panties on, baby, you know what it is. I make it hot.
Make it hot.
Make it hot.
Don't stop. Make it hot.
Make it hot.
Don't stop. Don't stop. I make it hot.
Make it hot.
Don't stop.
Está caliente como volcán. Me tiene detrás de ella como perro guardián. Está pegada, soy su fan. Señó mi equipo y me uní a su clan. Y nos dimos como muy Jackie Chan, ey. Cuando tuerquea ya mueve ese plan, ey. Que son tan buenos ya no dan, ey. Calla, lo Wu-Tang Clan, ey. Cuidado, te muerde mi boa. Tiro rimas como Noah. No quiero un pedazo, te quiero toda. Está llorando, ven y lo sobas. Yo activo, mami, tú me dices when. Soy de Trisom, así que trae a tu friend. Te explotó la nota cuando le dio el pay. Él con una y yo llego con el are.
I make it hot.
Let's go. Chip out, baby, man.
I make it hot.
Make it hot.
Chris Brown. Yeah.
Era ni sama juu na rungu ya jamii. Apa sunajua na kuchorea mami. Hakuna ajakansa apa moshini manduku. Tupu nazitoka bana za adudu. Supo kinitoka nyoko nyoko. Juu apo kiningora ni mamboko.
Molo kiningora nyoko nyoko. Juu apo kiningora ni mangoni.
Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko.
Anjiko amejipaka wanja. Jicho pepta njuu ya kiganja. Makuki na makeki za kibanda. Na mifuko zimeshona gatu na mabanda. Exhibit zimejificha kwa mbosho. Na maraba after kujiposi ni kudosho. Bata stress nilipikanga na vidosho. Roko sanga mbaka kesho huku nikikosho.
Alafu extreme kiingia na waskan. Kikishika kikolo kipitishe watagwan. Kahukufunzo na madhako buda utalan. Mbogi inatatisha makombora za Saddam.
Oya oya eh, oya oya ah. Kubanganya pandisia boda boda eh. Mukoloko mipusia boda boda ah. Eti mukoloko mipusia boda boda eh.
Tupo kinitoka nyoko nyoko. Juu apo kiningora ni mamboko.
Molo kiningora nyoko nyoko. Juu apo kiningora ni mangoni.
Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko.
Mora mora ni kucheze kama dingoni. Kisuzo kame toko chingia nukle kinyoni. Nikulambi ni kuchime kumi kama kipoi. Tupo funge tukende ni refresh na kipoi.
Kula manzi yangu na venye miu jimbe yuki tuwezi fikisha. Unajifanya mbrui bro tulio pango. Siko jolea wale vicho na tuwezi tishika. Nizaki nipopote uliza kina kata. Lina mapidi o supply goddess tenje sita. Nifatilio kijifanya wa mlambis. Na nuta juwa mbona kampuni ya kamisi lisha.
Ebu gaziga ndo tucheze kalongo. Ebu rombosa ndo tucheze kalongo. Itamakwila ndo tucheze kalongo. Itamachura ndo tucheze kalongo.
Yo story cha baba, cha mama.
niko high, nisizi mirengwai. Hapa kwa ndaye, kina niko njoki wai. Ikusi ya kemaza wa shatiri ngai. Ni chafu, ni mtaro, yani dark inside. Nasikia harufu, harufu ya kishada. Sasa ni 420, tukawashe shada. Kaka leta nari, nilipue jaba. Nazikishika sana, natema kawada. Itinge kike, itinge titikika. Itinge titike, itinge kike, itinge titikika. Itinge titike.
Ladies and Makorina kiwa jaba.
Magic's anger on the beat.
Ladies and Makorina kiwa jaba. Kukumanga weni kukutaga. Amba lulu mina penda paka. Uku area lolo tailamba.
Nine kuskama saba mora. Natuba joka sita na ma. Makada shankati swa koja. Makorina wenuza kishada. Kidole Mukorina wenuza kishada.
Kaina washa na chapa micha ras. Kauna daro kunyuma anza mwanz. Kauna osha vyombo za mitambu. Juu ya kutu na teka mto yu akambu. Keni poko na mepiga nduru. Hapa kuna run moja meni kazi ya ndugu. Hapa kuna juna haga ni kulie kinugu. Hapu nyetu nefodhali usijikune. Keni poko na mepiga nduru. Hapa kuna run moja meni kazi ya ndugu.
Begin to fall in love. I'm beginning to begin to fall in love. This love, love is ordinary thing. supposed to be one night man.
Zinyonya kama nectar kitu mufata solo ni macheta sio bomi nilipoka ni mafela tumepuliza lep kivuvuzela zimekushika zimetufunga kichela.
You see that girl there? Yes, my one. Anything she want, I gotta buy one. We just like chilling on the night one. We should have a couple babies, they'll be bright ones. I'm just like trying to be an icon. I'm trying to eat the cake with all the ice on. Anywhere I go, I get it popping like whoa. Happy I can find one.
Because that girl of my one. We're not looking for a sly one. Because I got a
my one, yeah. They're looking for no shy one, no.
Unaleta nguna dunda na ujaka funga. Mina kuchuno yonguna na kumba na dunga. Asitekwa na kabuta na cheze wa rumba. Bada ya kule maspambo zimekuwa ungu.
Pata kata dania na seti kwa kinyaru. Katumbali raru ukimanga kina nyambu. Nenda fisa fisa kipara kama buta. Tuta, nyuma, chika, ukuta. Tingiza maduba mdogo mdogo sina kupa. Adiche aluta masinjeri tunanuta. Ukata kutaka kwa katatu kwa bukla.
Bila da permission mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission.
Anapenda kuziwa shaka kuna kiroma. Buda kana nikoroka. Mata nalaza sadaka tapeleka kwake. Sister Sunday
Dare mapara, mane, ni daradara kupara.
Pua pua pua, choma ngoi bro pitisha pua. Pua pua, bareza hagateri kukato. Pua pua, kicheza pigwa ngoti na mbogi. Wa wa, na ikata niki katangasha.
Darine, pua pua,
pua pua,
picha ni. Pua pua,
pua pua,
darine. Pua pua,
pua pua,
picha ni. Pua pua,
pua pua,
darine. Pua pua,
pua pua,
picha ni.
Pua choma ngoi bro pitisha pua. Pua pua bareza hagateri kukato. Pua pua kicheza pigwa ngoti na mbogi. Wa wa na ikata niki katangasha. Catwalk ni kama umetoka jo kubakwa. What the fuck rasa inaketi haiwezi tua tua. Uliza harmonizer jo mindo mtua tua. Tua tua. Tua tua. Tua tua.
Na bado kamerugama kana penda yangu tunakina kwa game zimama na piga tua tua hadi ni wachana alama na ndisa kaya ilala kihudi bado ni mama kibende kula kupa shazo shakula nyama
weka kademu kako vidi kukula ndo nimebakisha umbo fix ya kulika weka kando malkia nyuki malkia nyuki malkia nyuki yani Queen B Machine kako na Queen B Machine sema Queen B Machine kamebeba steki bigi nika Queen B Machine ya chane nika Queen B Machine.
Oh, Queen B Machine.
Nekizidi umenguwe nika Queen B Machine.
Oh, Queen B Machine.
Umbala nyuki yoni yani yani Queen B Machine.
Oh, Queen B Machine.
Queen B Machine sema Queen B Machine.
Oh, Queen B Machine.
Nasema Queen, Queen, Queen B Machine.
Oh, Queen B Machine.
Queen, Queen, Queen B Machine.
Oh, Queen B Machine.
Nakona Queen B Machine ni kusponga matin basi nipe hiyo tambuika ina king jaza diaba nikunyuke basi leo utatika ningoza wacha kwako weka mna kamisi nikidhani rodi naro kusukia ni mtaro misi fresh kwa mastingo nitakushika kill baro na ukianza ati kuwika nitakumwaga deva kugurumisha shimolo utadhani mchaza pa
weka kademu kako vidi kukula ndo nimebakisha umbo fix ya kulika weka kando malkia nyuki malkia nyuki malkia nyuki yani Queen B Machine.
Oh, Queen B Machine.
Kako na Queen B Machine sema Queen B Machine.
Oh, Queen B Machine.
Kamebeba steki bigi nika Queen B Machine.
Oh, Queen B Machine.
Kaki na mazi ya chane nika Queen B Machine.
Oh, Queen B Machine.
Nekizidi umenguwe nika Queen B Machine.
Oh, Queen B Machine.
Umbala nyuki yoni yani yani Queen B Machine.
Oh, Queen B Machine.
Queen B Machine sema Queen B Machine.
Oh, Queen B Machine.
Nasema Queen, Queen, Queen B Machine.
Oh, Queen B Machine.
Queen, Queen, Queen B Machine.
Machine kwa da hizo saiza pumping. Pumping, pumping, niko pumping. Back up kwa da weka do the parking. Booty so juicy go my fist you want in. Kwa hii game unacheza kima saku. Chato rap nigga we feel like Kodaku.
Physically, physically fit.
Before the night is over I'm gonna make you love me girl. Before the night is over keeping it real, so you can know how I feel. Your body pulling me closer, like magnet to steel. And the way that you whine and drop it on the floor, no doubt in my mind, girl, I want it for sure.
Before the night is over. Kwa makiva zime bundi na nikoro. Kulamba mororo fika ndona juu ya kote. Kurugu kukaba kwa kila mauru.
Wanga venyume jipu. Kwanza venye umejibeba nga miudai miudai miupenda na penda chako venye we ucheza nga miudai miudai miupenda na penda figure fire yani dangerous miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda
penye
nina niagoro alafu kuwe solo kwanza kiwa momo buda na mchongoa macho za gondogo chongo la mimbo aka usogo tema kiwa na stone proper alafu kiwa batu anadondosa pale downtown anadondosa pale down kudondosa
kwenye umejibeba beba dae miu penda na penda chako venye uicheza ngeza 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 penda na penda figure fire ni dangerous miu dae miu dae miu penda na penda fanya na feel kama veteran miu dae miu dae miu penda na penda miu penda na penda miu penda na penda miu penda na penda miu penda na penda
niko kidalio shamba nda chuna mboga leje jaza kwa chupa ya tuni woka ninataki ya mayangu na rieng na zituna kama chenge kunyanda upigwa mboga kukumanda kwa tuni zangu za mboga kuna panya kibuka na kula nyoka kwa chaka kutanda ikona zoka chapa chapa kichapa na chapa.
Gala, you are with drama. Tell me if I love your love drama. Body hot so volcano lava. Put your heart cool like ice water. Look you wine fast. Turn up the tempo in there.
Let the pussy look like Jamaican. Jamaican. Williams Strada, got a mini Toyota. I was looking at you 'cause you were looking at me.
Come on, you're a man.
si majambosho. Ni dhobodhodhobodho kitu dhobodhobo. Apa kuna za ponye tutangolewa mbengo. Nisha pita na kadem kapedi mapengo.
VDJ Justin Genge la bunda si.
Na wapili kana rada, na wapili kana rieng. Kama au na rada mze ya beli sharieng. Hapa ni kusakata, sakata, kam sakata. Shika yoyo kamata, kamata, kam sakata. She want a bad man, look it up. Never seen one like look it up. Turn around, squeeze and look it up. Bend over, stretch for the look it up.
If you get step, you napenda easy vitu. Ebu lalishe neti bado unakutu. Na mapunyeto sona juwe weni sugu. Mango soko wa udai weni ndugu. Awo kuja kwangu wakidai njugu. Security nyati wanadai rungu. Reni gani hata, nilidhani hata. Jona rungu hata, mbolo flani hapa. Piga punyeto akikaza kani dry hata. Story flani za waras wakibanshada. Niko pina kichingri kani ngale hata. Christopher
Peleke na ring, kiki waka mwen peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mango kuwa kifika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuata niwa. Zimeshika na vifuata niwa. Kwa the ring uyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwen peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mango kuwa kifika basi peleke na ring.
Karika Steph, ma 3-pointer tu Sifani, Stephanie wangana yangu tatu. Jutoti zangu wanga roundi, tatu tatu. Muhogo bigi mini mluyo, mipiga jibantu. Tingalingaling, school bell a ring. Na mindo bell ringer, na upeleka na rieng. Tuma pindi mejipini na makoro. Na kapenka na ninyo nyambu. Ohoro wakuo, mwendo wakuo. Inanifanya nisike kusika matakuo. Izo zakuo, chezi kufakuo. Ziko mnyari ya kushinda hata sa.
Kodi wa muranga nimekam na mandom. Izi tireni na zidi zimetoka ngong. Kina wako wezi mpata mini kasadam. Kama boko mnareda zini maharam.
Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni mchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na nitam.
3, 2, 1.
Kodi wa muranga. Kodi wa muranga nimekam na mandom. Izi tireni na zidi zimetoka ngong. Kina wako wezi mpata mini kasadam. Kama boko mnareda zini maharam.
Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni mchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na nitam.
Boko haram. Boko haram. Boko haram. Izi tireni na zidi zinaka haram.
Pigwa mboko kushodo loko noto. Ako shopo loshe mapunyeto. Itapoko mashada kani mento. Unangawa madam ni kani dento. Na jeminia ni nanguu bila njugu. Unastuka na utadosho na kirungu. Geos leku inamecheze ya madudu.
Next na mayengu, next na mayengu.
Toka kunu inataba ni kutu.
Tine kona drinks na mayengu. Drinks na mayengu kwe kamu. Sito kona drinks na madem. Drinks na madem kwe kamu. Sito kona drinks na madem. Drinks na madem kwe kamu. Tene furahi deo, kuna kiroro. Wewe amu. Tene furahi deo, kwa liroro na. Wewe kamu. Kona drinks na madem. Ama tunaslide tu kwa madiem. Tukitafta marish kwa bagem. Yuna 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 wewe uko game, yeah. Niko game inde. Nina pega poster inde. Misi kama ethics ita change position. But pardon na kubeng. Yeah, nikona drinks na mayengs. Drinks na mayengs, we kamu. Sini kona drinks na mayengs. Drinks na mayengs, we kamu tu. Situ kona drinks na madem. Drinks na madem, we kamu. Situ kona drinks na madem. Drinks na madem, we kamu tu.
Sini furahide, na kuna daige. Kasindano kame jame. Karoro kame piga mukoro. Mafisi wako chrome, mbogili gimbonyo. Nikajuja juwile kakothika. Piga deki na bado kana pika. Sema teke na figa ni ya mita. Kile kana bend, boxa na haribika.
sikosi uradi nipate nimechila kabinti fomu mingi hadia na shaba na shisi kila siku ya wiki jetipsi na nikigedo na blow it all on the weekend jacks be jammy na blame it on the henny we started out slow nilikuwa jam levy ish too crazy kukumbuka siwezi nilijigeto mjuu ya bed nime blake si masoni mangire zime nice dem moja wawile zime Kosi uradi nipate nimechill na kabinti Form ni mingi hadia na shangana sisi Kila siku ya wiki Get tipsy na nikigedo na blow it all on the whiskey Jack D, Jamie na blame it on the henny We started out slow nilikuwa jam levy Ish too crazy kukumbuka siwezi Nilijigeto mjuu ya bed nimeplex Sima, flex, 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 sima,